SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radio-ga.
habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen jimca bisha luuliyana ay tahay 28 sanadka 2023. halkaad naga dhagaysanaysaana waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiyogana ku leenahay magaalada melbourne. magacayguna waa xasan jaamac. waxyaalahaad caawa idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: waa warbixin ku saabsan kooxaha u ololeeya qaxootiga dalkan Australia oo ugu baaqaya dowladda federaalka inay soo afjarto lana soo xiro xeryaha dibadda ee lagu hayo dadka magangeliya doonka ee doonyaha ku yimaada dalkan Australia. warbixin ayaad arintaasi ku maqli doontaan. sidoo kale waxaad maqli doontaan:
The healthcare in Afghanistan is very bad and I want to become a doctor to build like hospitals in Afghanistan.
Wasaaradda waxbarashada gobolka New South Walesna waxa ay bilowday barnaamij ama bandhig ardada dugsiyada sare ee ka soo jeeda qaxootiga iyo soo galootiga looga caawinayo sidii ay ku gaari lahaayeen hammigooda xirfadeed ama kan shaqo. warbixintaas iyo warar kale ayaad maqli doontaa. marka horese, wararka caawa waxaa ugu waaweyn: xogeeyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa kula kulmay lana wada hadlay wasiirada arrimaha dibadda Penny Wong iyo wasiirka shaandhigga Richard Miles. waa labadaas wasiir dalka Australia. sidoo kale, kooxaha u ololeeya bii'adda iyo caafimaadka ayaa soo dhaweeyay dowladda Victoria oo ku dhawaaqday in la mamnuuci doono in markaasi gaas la geliyo guryaha cusub marka la gaaro 2024 qof oo ku dhintay laba diyaaradood oo isku dhacay. wararkaasi iyo kuwo kale ee u diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. xogeeyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa la kulmay wadahadalna la yeeshay wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Penny Wong iyo wasiirka gaashaandhigga Richard Miles. wasiirada ayaa wadahadalkaasi ku yeeshay dalkan Australia. wadahadalka ayaa diiradda lagu saaray saameynta sii kordhaysa ee China ku leedahay gobolka Indo-Pacifica. heshiisyadii gujiska nukliyeerka ku shaqeeya ee Australia, Mareykanka iyo UK ay wada galeen isbeddelka cimilada iyo tamarta la cusboonaysiin karo. xogeeyaha arrimaha dibadda ayaa hore u sheegay inay aad u danaynayaan inay sameeyaan farsamooyin cusub oo dhanka tamarta la cusboonaysiiya, isagoo booqday warshad ku taala Brisbane oo sameysa goobaha korontada siisa gawaarida korontada ku shaqeeya. waxa uu sheegay inay jirto baahi degdega in laga gudbo shidaalka dhulka laga qodo oo tamarta laga dhigo kadib digniin ka soo baxday qaramada midoobay oo dhaliishay xaaladda cimile ee caalamku hadda uu ku sugan yahay.
It's all part of the effort to really turbocharge the clean energy transition. There's the fierce urgency of now.
waxay qayb ka tahay, ayuu yiri, dadaallo lagu dardargelinayo sidii looga gudbi lahaa tamar ama loogu gudbi lahaa dhe tamar nadiifa. waxaa jira baahi degdega oo loo qabo inaan dhammaanteen oo aan dareensannahay maanta. waxaan isleeyahay, ayuu yiri, waad maqasheen in xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Guterres uu sheegay inaannu ka gudbayno dunida oo hadda koor kululayd, haddana ay u gudbayso in lagu tilmaamo inayba karkarayso. nin lagu eedeeyey dilka gabar yar oo magaceeda la dhihi jiray Cheyenne Lee Tutsell ayaa maxkamadda waqti yar ka soo muuqday maxkamad ku taala gobolka Tasmania. 36 jirkan magaciisa la yiraahdo Christopher Jordan oo ku noolaa magaalada Scottsdale oo ku dhow Launceston ayaan isagu maxkamadda u sheegin inuu qiranayo dembiga iyo inuu dafirsan yahay dembigaas oo ah hal dembi oo ah dil. ninkan ayaa xabsiga lagu sii haynayaa, waxaana maxkamadda mar kale la horkeeni doonaa bisha soo socota ee August marka ay tahay 16. laba qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen markii laba diyaaradood oo kuwa yaryara ay isku dhaceen garoon diyaaradeed oo ku yaala meel miyiga gobolka Queensland maanta oo Jimco ahayd. Booliska Queensland ayaa sheegay in labadan qof ay saarnaayeen diyaarad ka kacday dhanka bari ee garoonka ku yaala Caboolture oo waqooyiga magaalada Brisbaneka. Duuliyihii diyaaraddii labaad ayaa isagu ka badbaaday shilkaasi. Dhaawaciisa inta uu leegyahayna weli ma cadda, ayaa la yiri. Baaritaan buuxa ayay lagu samayn doonaa, ayaa la yiri dhacdadan. Kooxaha u ololeeya bii'ada iyo arrimaha caafimaadka ayaa soo dhaweeyey dowladda Victoria oo ku dhawaaqday inay ka mamnuucayso in dhismayaasha cusub ee dowladda iyo guryaha cusub la geliyo gaas marka la gaaro 2024, iyadoo gobolku waa Victoria uu doonayo inuu gaaro yoolka ah in wasaqda hawada lagu sii daayo ay eber noqoto. Harry Jennings oo ka tirsan Healthy Futures ayaa sheegay in qalabka korontada ku shaqeeya ay ka nadiifsan yihiin, ka caafimaad fiican yihiin, kana jaban yihiin kuwa gaaska ku shaqeeya. Halka madaxa Master Builders Victoria Michael Liu ay ku doodayso in la qaabilo nooc tamar oo nadiifa ay saameyn fiican ku yeelanayso bii'adda, kobaca dhaqaalaha iyo weliba horumarka. Laakiin arrintan ma aha mid qof walba uu ku faraxsan yahay oo uu taageersan yahay. Brad Rochwell oo ka tirsan mucaaradka ayaa sheegay in go'aankan uu uga sii darayo miisaaniyadda dadka, iyadoo hadda shacabka Australia ay xilli xun ku jiraan maadaama maciishaduhu ay kor u kacayaan.
I don't think that this decision today will actually lead to lower energy prices.
Umalaynmaya, ayuu yiri, in go'aanka maanta la gaaray uu keenayo in qiimaha tamartu hoos u dhaco waxay ila tahay inay been tahay waxa wasiirku sheegayo. Shacabka Victoriana ma aha dad la khaldi kara, ayuu yiri, wayna arkayaan inay been tahay, ayuu yiri Mr. Rochwell. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Dhanka wararka arrimaha dibaddana, Singapore ayaa dil ku fulisay haweeney lagu xukumay ama lagu helay dambi ah inay ka ganacsanaysay maandooriye. Tan ayaa noqonaysa haweentii ugu horreysay oo dil lagu fuliyo wixii ka dambeeyay 2004. Xafiiska maandooriyaasha dalka Singapore ayaa sheegay in haweeneydan oo 45 jir ahayd markaasi la daldalay kadib markii xukunku lagu riday 2018, xukunkaasoo ahaa inay ka ganacsanaysay ama lagu qabtay 31 gram oo diamorphine ah, drogada la yiraahdo ama mandoriya la yiraahdo, iyo weliba pure heroin ama mandoriya nooca heroinka la yiraahdo oo nadiif ah. Singapore sharciga u dhigan ayaa waxa uu dhigayaa in qofka dil lagu xukumo qof kasta oo markaasi maxkamaddu ay ku rido inuu ka ganacsanayay in ka badan 500 gram oo xashiish ama cannabis ah, ama 15 kilo wax ka badan oo maandooriya herointa la yiraahdo. Laakiin 11 urur oo u dooda xaqul binaadanka ayaa ugu baaqay in dhaqankan dilka ah waddankaasi laga soo afjaro ama la joojiyo. Hay'adahaas waxaa ka mid ah Sarah Cole oo Capital Punishment Justice Project la yiraahdo, waxaana sheegtay in dilkan iyo lagu xukumo dadka maandooriyaha lagu qabto ay tahay in la joojiyo. Taageerayaasha ninka xiran ee aasaasay WikiLeaks Julian Assange ayaa ku booriyay wasiirada Australia inay ku dadaalaan dabadana ka riixaan sidii ninkaasi loo sii dayn lahaa marka ay la kulmaan, ayaa la yiri dhigooda dalka Mareykanka. Waa wasiirada kale ee Mareykanka. Wiilka la dhashay Mr. Chang oo la yiraahdo Gabriel Shipton ayaa sheegay in shirka golaha wasiirada Australia iyo Mareykanka ee Osmin la yiraahdo wadahadalkooda uu yahay fursadii ugu dambeysay ee ra-iisul wasaaruhu waddankan u haysto iyo xogayaha Mareykanka ka hor inta ninkan waa Assange oo konton iyo ku jira uusan wajihin in loo gacangeliyo dalka Mareykanka oo laga kaxeeyo dalka Britain oo uu hadda ku sugan yahay. wiilkan la dhashay ninkaas ayaa sheegay in arintani ay ka caawin lahayd in dhibaatada ballaaran ee walaalkiis ku jiro markaasi uu ka baxo. Ninkan Australiaanka ayaa lagu hayaa xabsi ku yaala London wixii ka dambeeyey 2019, waxaana laga doonayaa Mareykanka in loo soo gacangeliyo kadib markii uu hoosta ka dusiyey kumanaan dokumenti oo ku saabsanaa howlgalladii Mareykanku ay ka fulinayeen Ciraaq iyo Afghanistan. Dokumentigaas oo uu sii daayay ama hoosta ka dusiyey 2019. ciyaaraha FIFA ee haweenka kubadda cagta adduunka oo ay ka socda New Zealand iyo dalkan Mareykanka, kooxda kubadda cagta dalkan Australia Matildas ayay tahay ayaa la yiri hadda inay shaqo adag u taalo oo ay hawl adag qabtaan haddii ay doonayaan inay galaan 16-ka u dambeeya ee ciyaaraha kadib markii 3-2 ay Nigeria ku dhufatay ciyaar xalay ka dhacday magaalada Brisbane. Kooxdan qaranka ee dalkan Australia ayaa hadda waxa ay ku jirtaa booska 3-aad ee gruubiga 4 dal oo markaas ay ku jirto iyadoo ay ka horeeyaan ama ka dhibic badan yihiin dalalka Nigeria iyo Canada. Kooxdan Australianka ayay tahay inay garaacaan ama ka adkaadaan Canada ciyaarta Isniinta ka dhici doonta magaalada Melbourne. Haddii taas ay dhici weydana markaas waxay noqonaysaa inay harayaan oo aysan gaarayn 16-ka u dambeeya. Sadaasha hawada barita oo sabtiya magaalada Perth waa roobab iyo 19, Adelaide sida waa daruuro marka dambe qaadaya, Melbourne waa qayb ahaan daruur, Sydney waa qayb ahaan daruur iyo 23, Melbourne waa 18, Brisbane waa cadceed iyo 25 digrii. Halka Australian dollar waxaa lagu sarifayay maanta 66 senti oo lacagta Ameerikanka ah. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Weli waxaa noo soo socda warbixin noo soo diray wariyahayga magaalada Muqdisho iyo wararkii Soomaaliya. Marka horese 10 sano ka hor, dowladdii uu ra-iisul wasaare ka ahaa Kevin Rudd ayaa waxa ay soo rogtay nidaam ah in qaxootiga dalka ku yimaada doonyaha la geeyo jasiiradaha Manus Island iyo Nauru. Siyaasadaas oo weli dowladda hadda joogta iyo intii u dhaxaysayba ay ku dhaqmayeen ayaa weli socota. Haddaba dibadbaxyo ballaaran ayaa waddankan ka dhacay oo lagu doonayo in markaasi arrimahaasi lasoo afjaro oo dad dambe oo qaxootiya aan halkaasi la geyn. Warbixin arrintaas ku saabsanna waatan. Kooxaha u ololeeya qaxootiga ayaa ugu baaqaya dowladda federaalka ee dalkan Australia inay soo afjarto siyaasadda xeryaha dibadda ee lagu hayo dadka magangeliya doonka ee doonyaha ku yimaada dalkan. Baaqa ayaa imanaya 10 guuradii ka soo wareegatay siyaasaddii dowladdii Kevin Rudd oo lagu xusay dibadbaxyo ka dhacay caasimadaha dalka oo dhan. Dibadbaxyaasha ayaa socod ay kaga soo horjeedaan siyaasadda xeryaha dibadda ee lagu hayo qaxootiga iyo magangelyo doonka ku maray Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth iyo Canberra. Dibadbaxyaasha oo ay ku jiraan dad u dooda xuquuqul bini'aadanka iyo ururo ay ku jiraan ama ka mid yihiin Refugee Action Collective Victoria ayaa ku boorinaya dowladda Albanese ee hadda talada haysa inay arrintan tallaabo ka qaado. Waxayna kooxahani aaminsan yihiin in dowladda hadda talada haysa ay mas-uuliyadi ka saaran tahay siyaasadihii ay soo rogeen dowladdii Labour-ka ahayd 10 sano ka hor ee uu hogaaminayay Kevin Rudd. Jane Rice oo ah senatorad ka tirsan xisbiga Greenka ayaa hadal ay ka jeedisay mid ka mid a dibadbaxyadii ka dhacay Melbourne. Waxa ay ku sheegtay in haddadan la joogo waqti ku habboon ay tahay in gebi ahaanba lasoo afjaro siyaasadan. Waxaan u baahanahay in guddi qaran oo soo baara xeryaha dibadda iyo kuwa gudaha si runtii loo soo baaro siyaasadda arxandarrada ahayd ee taariikhda mugdiga ah leh. Waa inaannu soo afjarno taariikhdan mugdiga ah, ayay tiri. Waa inaannu ogaano wixii dhacay oo aannu soo afjarno waxna ka baranno. Dad ka badan 3,000 oo qof ayaa lagu xiray dalalka jasiiradaha Pacifica 10 sano ee lasoo dhaafay. Australia ayaa bishii lasoo dhaafay dhammaan magangelyo doonkii ka soo qaaday xerada Nauru, laakiin xeryahaas maran ayaa sii furnaan doona iyadoo dowladda ay uga baxayso lacag gaaraysa $300 million sanadkiiba. Waana arrin ay senator Rice wacad ku martay inay sii wadayso la dagaalankeeda. Waan sii wadaynaa dagaalkeena aanu ku xirayno cadaabtan xeryaha dibadda ee Nauru iyo Manus Island. waa wax yaqyaqsi ah inkastoo dadkii laga soo qaaday Nauru waxay u sii haysanayaan qolkaas ama xeradaas si uu diyaar ugu noqdo marka ay rabaan ay dad u geeyaan waana ceeb fawaxasha ayay tiri ku dhawaad 80 magangelyadoon ah ayaa weli ku sugan Papua New Guinea waxaa sidoo kale xeryaha qaxootiga Australia gudaheeda ku jira 1,000 qof
halka warbixintaas kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS weli waxaa noo soo socda mid ka mid ah warbixinadeenni deganaanshaha dalkan Australia marka horese gobolka New South Wales wasaaradda waxbarashada ee gobolka New South Wales ayaa waxa ay qabatay bandhig markaasi dhalinyarada dugsiyada sare dhigta ee ka soo jeeda qaxootiga iyo magangelyadoonka looga caawinayo sidii markaasi xirfad ama shaqo mustaqbalka ay u heli lahaayeen dhalinyarada ardadaas ayaa degan galbeedka magaalada Sydney warbixin aanu ka diyaarinay bandhigaasna waatan
wasaaradda waxbarashada gobolka New South Wales ayaa bilowday barnaamij ardada dugsiyada sare ee ka soo jeeda qaxootiga iyo magangelyadoonka looga caawiyo siday ku gaari lahaayeen hamigooda xirfadeed ama shaqo barnaamijkan oo loogu magacdaray diyaar imow shaqe waana fariin ah wax walba waa suuragal haddii aad rabto diyaarna u tahay inaad ka shaqeyso ku dhawaad 1,000 arday oo ka soo jeeda jinsiyada kala duwan oo wax ka barta dugsiyada sare ee galbeedka Sydney ayaa ka qayb galay bandhigan xirfadeed ee gaarka ah hindisahan ka yimid wasaaradda waxbarashada New South Wales ayaa ardadan siinaya fursad ay ku dhageystaan dad ay isku meel ka soo jeedaan oo himilooyinkooda shaqo ama xirfadeed gaaray Sean Christie David oo leh makhaayad Sri Lankaysa ayaa sheegay in ujeedada barnaamijkan loo bixiyay Ready Arrive Work niyadda loogu dhisay ardada dadkana uu isku xirayo
They can do anything. There's a generation of change makers that are in this room and it's really inspiring to see them.
Wax kasta ayay qabsan karaan ama suuragala qolkan waxa ku jira jiilal wax weyn bedeli kara mustaqbalka. Waana runtii arrin dhiirigelin leh inaad aragto ardaydaas oo aad aragto sida niyadooda iyo rabitaankoodu u fiican yahay iyo sida ay u dhoola cadeynayaan. Ellen Lingens oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada New South Wales ayaa sheegtay inay dhici karto in bandhigan ay fursado shaqo ka helaan ardadu. Waxay rajaynaysaa in bandhigyada noocan oo kale ah ay noqdaan kuwa bulshooyinku ay joogteeyaan.
Pursue your dreams but also the message is for us as a community to offer these opportunities through us
Himiladaada raac laakiin sidoo kale fariinteenu waa in bulshadu ay fursadan ku bixiyaan iskuulada iyo iyagoo kaashanaya shaqo bixiyasha iyo ururada bulshada dadka aynu isu keenno oo aanu qabanno bandhigyadan oo kale mararka badan sanadkiiba mar inaad Australia qaxootinimo ku timaado caqabadaheeda ayay wadataa oo waxaad bilaabaysaa nolol cusub waxaad dhex galaysaa bulsho cusub waxaana dhici kartaa inaad af cusub barato waxaana la rajaynayaa in bandhigan shaqo uu nolosha u fududeeyo ardadaasi bandhigan shaqo ayaa soo jiitay tiro shaqo bixiyaala jaamacado iyo ururo bulsho oo dhammaantood aad u doonayaan inay faafiyaan fariinta ah inay mustaqbal fiican leeyihiin ardadaas maskaxda furani Hik Lim oo afhayeenka bulshada u ah shirkad ka mid ah shirkadihii ka soo qayb galay bandhigga ayaa sheegay in muhiimaddu tahay in qofku meel uun uu wax ka bilaabo
Absolutely and I guess it's just having that starting point to have a conversation
Ha waxaan isleeyahay waa in wax uun bilowdaan oo qof aad la hadasho oo ardadaas loo sheego inuu jiro qof ka fakaraya siduu kaaga caawin lahaa sidaad xirfad shaqo uga heli lahayd Australia xataa haddii ay tahay talaabadii ugu horeysay oo aad shaqo ku hesho talaabada ugu horeysa runtii waa tan ugu muhiimsan ardada ka qayb qaadanaysa sida Shaida Savaji bandhigan wuxuu siiyay dhiirigelin
I've had an eye problem growing up my whole life and I have a glass eye so I've always been interested in eye surgery
Noloshayda oo dhan markaan soo koreeyay indhaha ayaa dhibaato iga haysatay ookiyaalo ayaan xiran jiray markaa waligay waxaan xiiseynayay inaan barto indhaha sida loo qalo oo aan noqdo dhaqtarka indhaha qala Sadir Al-Zuhair waa arday kale oo dhiirigelin ka helay bandhigga
The talk of the professors that helped a lot helped me a lot hadalkii aan la hadlayay professorada waxay aad igu caawiyeen inaan qofkaan ahay ogaado, kadibna waxay iga caawiyeen inaan ogaado waxa aan jecelahay iyo sidii aan xirfadayda kor ugu qaadi lahaa. Arday kale waa Samira Nuri oo doonaysa inay aqoonteeda dib ugu celiso dalkii hooyo ee ay ka timid. Waxay sheegtay inay jeclaan lahayd inay dib u dhisto nidaamka caafimaadka dalkeedii hooyo.
The healthcare in Afghanistan is very bad and I want to become a doctor to build.
Nidaamka caafimaadka dalka Afghanistan aad buu u xun yahay. Waxaan rabaa inaan dhaqtar noqdo si aan isbitaallo ugu dhiso Afghanistan oo dadka u siiyo xanaano caafimaad una siiyo fursad caafimaad oo fiican. Mustaqbalka jiilkan cusub ee soo galootiga ayaa ah mid aad u fiican.
warbixintaasna waxaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Haddana waa warkii unoo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho.
Shirweynaha qaran ee wada shaqaynta xeer ilaalinta iyo biliiska oo labadii maalin ee lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ka socday ayaa lasoo gebagabeeyey, iyadoona laga soo saaray warmurtiyad dhowr qodob ka kooban. Shirweynahan oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo mas-uuliyiin sarsare oo uu ka mid yahay xeer raaliyaha guud ee qaranka, saraakiil ka socotay atalisyada ciidamada biliiska iyo asluubta xeer raaliyaasha dowlad goboleedyada dalka iyo mas-uuliyiin kale ayaa lagu soo bandhigay doodo ku aadan shaqada biliiska ee dembibaarista, kormeerka iyo howlaha la dagaalanka maanduuriyaha iyo qodobo kale. Waxaana ugu horreyntii halkaasi su-aalo lagu weydiiyey taliska heedda dembibaarista ee CID-da oo inta badan la hadalhayay inay lacagu laaluusha ka qaataan dadka xaruntaasi u doonta warqadda caddaynta dembi la-aanta iyo su-aalo kale, waxaana ka jawaabay taliyaha xaruntaasi:
wararkaas intaanan hoggaanka imaanin waan maqli jiray, hadda uun joogana waan maqlaa, ma wada beeninahay, laakiin wax ogaalah oo aan ogahay oo lacag la qaata ah oo irid lagu qaata ah oo caddayn leh ma jirto. Taas ma ahan mid aan ku difaacayo CID. Shirka markuu dhammaadana si gooni baan ku arki doonaa, waana waxa aan maalmaha dhow iyo intii lasoo dhaafay aan si toosa iyo si dadbanba aan ku raadinahay xubin ciidanka boliiska ee hoggaanka baarista dembiyada ka tirsan. Meesha aad ka hadlaysid oo ku aadan warqadaha caddaynta dembi la-aanta ee lasoo doonto maanta ma jirto. Qof lacag jeebkiisa ka bixiyey oo qof kale siiyey oo markii aad kula dhigtid ku dhahay waa hadiyad anaa siistay oo aan ogolayn inuu caddeeyo si aan ku soo saaro waa adagtay. Marka arrinta su-aasha ah ma jirtaa, ma beenin kari, bini aadan baa leeyahay, waa laga yaabaa inay jirto, laakiin ogaal wax lala ogyahay ama wax xataa si furan loo u dhacama waa wax aad u qarsoon oo ayaduna aan ku daba jirno. Wixii dheeraad oo adigu aan ka heli karana waa ku raadinaynaa. Waa taas waa jawaabteeda. Waa tan xigta su-aal kaloo ayadana xoogaa la mid ahayd oo ka war haysaa militariga ee boliis militari tacadiyada ay geystaan. Intaanu ka war hayna waxay ku kooban tahay inta dacwooyinka lasoo gudbiyo, wixii dacwaa lasoo gudbiya waxaan toos ula xiriirnaa taliyaasha qaybaha gobolka Banaadir oo ay ku yihiin attach ay ku yihiin ciidanka boliis militari. Ciladaha marka ka dhaca dhowr saraakiil baa laga soo xiray, ilaa iyo 20 kiis ka badan bay galeen oo qaarkood maxkamad loo gudbiyey, qaarkood xabsiga dhex jiraan.
Yaxye Maxamuud Siciid, ku-xigeenka xeer raaliyaha guud ee qaranka, ayaa warbaahinta u akhriyey war-saxaafadeedkii ka soo baxay shirweynahaasi.
Ujeeddooyinka shirka ayaa ahaa soo bandhigista iyo xoojinta wada shaqaynta xafiiska xeer raaliyaha guud ee qaranka iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed, hagidda baaridda iyo ka hortagga dembiyada, soo bandhigidda horumarka iyo caqabadaha baaritaanka iyo dadweynaha iyo dacwooyinka tacadiyada ka dhanka ah jinsiga, la dagaalanka maanduuriyaha iyo nidaamka maaraynta daawooyinka khatarta ah kuna ah isticmaalka taban ee bulshada, la xisaabtanka bulshada ee hay-adaha dowladda gaar ahaan booliska iyo xeer raalinta. Waxa ay bogaadinayaan guulaha ciidanka qaranka iyo shacabka oo iskaashanaya ay ka gaareen xoreynta dalka gaar ahaan goobaha laga xoreeyey khawaarij. Waxay xusayaan lagama maarmaanimada in adeega xeer ilaalinta iyo booliska la gaarsiiyo goobaha la xoreeyey. Waxay bogaadinayaan dadaalada la xiriira la dagaalanka musuqa, tacadiga jinsiga, maanduuriyaha, lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, wuxuuna boorinayaa in la sii xoojiyo hawlahaas. Sidoo kale shirka waxa uu hoosta ka xariiqay dhibaatooyinka maandooriyaha iyo tacadiga jinsiga ay ku hayaan bulshada Soomaaliyeed, wuxuuna soo jeedinayaa in la xoojiyo la dagaalanka arrimaha iyaga ah. Shirku wuxuu garowsaday muhiimadda ay leedahay in xafiisyada baarista iyo xeer ilaalintu ay u furmaan shacabka cabanaya, la furo khadad lagu soo gudbin karo cabashada dadweynaha, lana adkeeyo nidaamka isla xisaabtanka madaniga ah. Sidoo kale waxa uu la isla qaatay in ay lagama maarmaan tahay in la badiyo lana tababaro baarayaal iyo obistayaal dumar ah oo halbowle u ah baaridda gaarka ah ee dembiyada la xiriira tacadiga jinsiga. Shirku wuxuu aqoonsaday dowrka xafiiska xeer ilaalinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo booliska ay ku leeyihiin dowlad dhiska Soomaaliyeed, ayna lagama maarmaan u tahay in la helo xeer ilaaliyaal iyo booliis ku qalabaysan aqoon, daacadnimo, karti iyo hufnaan.
Taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya iyo afhayeenka ciidanka asluubta Cismaan Maxamed Cabdillaahi iyo gaashaanla sare Cabdiqani Maxamed Khalaf oo halkaasi ka hadlay ayaa ballan qaaday inay ka shaqeyn doonaan iskaashi si loo xoojiyo hannaanka cadaaladda ee dalka.
Haddii xeer ilaalinta iyo ciidanka booliisku ay isku fahmaan ama si wadajir ah oo daacad ah ay u shaqeeyaan, qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaali ah wuxuu helayaa cadaalad. Awalna horena waa lagu shaqeyn jiray, haddana waa ku faraxsannahay in intii la qodobeeyo, la isdhegaysto, la falanqeeyo, wax laga soo saaro, laguna wada shaqeeyo sidaas.
Habkan casriga ah ee hagidda ee xeeraliyaha guud ee qaranku xafiiskiisa soo jeediyey waa hab qurux badan oo collaboration ama collaborative cad oo wada shaqeyn ay ka soo baxday. Waxaa kaloo laga hadlay maandooriyaha sidii loo gulgaari lahaa, sidii loo joojin lahaa. Waxaa kaloo laga hadlay in cabashada dadka dadweynaha Soomaaliyeed inay loo furo habkay u cabanayaan.
ugu dambeyntiina shirweynahan waxaa soo xiray xeeraliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud.
Tabliiqu waxay yiraahdeen macnaha markay wacdiga wadaan wadaan ku celinayaan waxay jiraan mustaqdiin ma leeyahay macnaha arrintaa ku heshiinaa macnaha marka waxaan malaynayaa in arrintaa mustaqdiin la wada yahay oo quruufta lagu qaatay. Waxaan bogaadinayaa qofka soo shirka waqti badan geliyey oo kasoo qayb galay. Waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa inta diyaaradaha soo raacday oo soo safartay si ay shirkan uga qayb galaan, loona uguna ballanno macnaha inaan wax hagaajino. Aad baan ugu mahadcelinayaa nin kasta oo halkan fadhiya oo saraakiisha booliiska oo aan ku celceliyey in macnaha isbeddel weyn uu jiro oo la taaban karo. Ayagana waxaan rabeynaa in ammaanteedii waa haysataana inaysan dadku ay soo cabanin.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. waxaan soo gaarnay kala barka idaacaddeennii caawa. wararkana waxaa ugu waaweynaa xogeeyaha arrimaha dibadda dalka maraykanka Antony Blinken ayaa la kulmay wadahadalna la yeeshay wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Penny Wong iyo wasiirka gaashaandhigga Richard Miles. kooxaha u ololeeya biyaadda iyo caafimaadkuna waxay soo dhaweeyeen dowladda Victoria oo ku dhawaaqday inay mamnuucayso in dhismayaasha cusub ee dowladda iyo guryaha cusubba la geliyo gaas marka la gaaro 2024. laba qofna waxaa la xaqiijiyey inay geeriyoodeen kadib markii ay isku dhaceen laba diyaaradood oo yaryar gobolka Queensland maanta oo Jimco ahayd. taageerayaasha aasaasihii Wikileaks Julian Assange waxay dowladda Australia gaar ahaan wasiirada ku boorinayaan inay ku dadaalaan sidii ninkaasi loo sii dayn lahaa, gaar ahaan ay ka faa'iideystaan marka ay la kulmayaan dhigagooda waa wasiirada dalka Mareykanka ee Australia hadda booqashada ku jooga. Singapore-na waxa ay toogatay dil dishay haweeneydii u horeysay wixii ka dambeeyay 2004, haweeneydaas oo lagu qabtay ka ganacsiga maandooriyaha. Singapore sharcigeeda ayaa waxa uu leeyahay qofkii lagu qabto maandooriye gaar ahaan nooca xashiishka iyo herointa in markaasi la dilo, inkastoo hay-ada badan oo xuquuqul binaadankaasu markaasi ay cabasho ka muujiyeen rabaana sidii loo joojin lahaa arintaasi. Dhanka wararka Australiana, nin ayaa waxaa maxkamad lagu soo taagay inuu ka dambeeyey ama lagu soo eedeeyey dilka gabar yareyd oo la dhihi jiray Shayan Lee Tatnell oo markaasii gobolka Tasmania lagu dilay ninkan oo magaciisa lagu sheegay Christopher Jordan oo 36 jir ah degana magaalada Scottsdale oo u dhow magaalada Launceston ayaan isagu maxkamadda u sheegin inuu qiran yahay dambiga loo haysto iyo inuu dafirayo mid koodna halka aad weynaga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda Space Weli waxaa noo soo socda qayb kale oo ka mid ah barnaamijyadeenii barashada afka Ingiriiska markii horese waa qayb kale oo ka mid ah barnaamijyadeenii deganaanshaha dalka gurigaagu waa meesha koowaad ee qofku ku dareemo meel xasiloon oo uu ku raaxaysan karo laakiin dareenkaas deganaanshaha iyo xasiloonida ayaa daciifi kara ama gebi ahaanba lumi kara haddii aadan heshiis la ahayn deriskaaga mararka qaarkood habdhaqanka iyo falka deriska ayaa saameyn xun kugu reebi kara warbixintan waxa ay ka mid tahay barnaamijyadii deganaanshaha waxaana ku falanqaynaynaa wadooyinka ama dariiqyada xalka lagu heli karo iyo sidaad u go'aansan lahayd sida ugu fiican ee aad ula xaali lahayd hadday kula soo gudboonaato xaalad aadan jeclaysan ee adiga iyo deriskaaga dhex marta ama ku noolow magaalooyinka yaryar ee dalka adoo degan guri weyn oo daarad damba leh ama ku noolow guryaha dabaqyada oo apartmentyada leh ama ku noolow xaafadaha caadiga ee magaalooyinka waaweyn murankaala dhex mara deriskaagu waa wax imaan kara mar walba sida ay leedahay Barbara McDonald oo ah professora sharciga ka dhigta jaamacadda Sydney muranku wuxuu dhacaa inta badan marka ay dhacdo ka timaado meesha aad ku nooshahay iyo daruufaha nolosha
I think wherever people live closely together there will be neighborhood disputes and sometimes
waxaan qabaa in meel kasta oo dadku meel isku dhow uu ku nool yahay muran daris uu imaanayaa mararka qaarkood muranka darisku wuu dhacaa xataa haddii aysan isu dhoweyn oo meel isu dhow aysan deganayn xataa hadday kilomitiro isu jiraan ama mararka qaar muranku wuxuu ka dhashaa buuq ama codad dhaadheer oo darisku dhibsado ama dariska oo xiray ama xaniba meesha laga galo guriga ama dhulkaaga mararka qaarkood fal uu ku kaco ama wax laga rabay oo uusan samayn darisku ayaa keeni kara muran laakiin sida sharciga Australia ku qoran kuma filna in habdhaqanka darisku yahay mid ka xanaajiya in laga dhigo waxa loo yaqaano faragelin gaar ah oo ah muran laba qof oo daris u dhaxeeya haddii maxkamad si rasmi ah looga codsado inay xalliso arrinta waxay ka eegayaan dhowr dhinac oo ay ku jirto cabashadu ma tahay mid aan macno lahayn oo aan macquul ahayn tusaale ahaan haddii deriskaagu muusig cod dheer uu kor u qaado habeen barkii ama uu wax dhisayo saacado ka baxsan waqtigii loo ogolaa waxay noqon karaan arrimahaasi faragelin gaar ah oo markaasi dacwo u qalanta ama haddii aad beddesho sida biyuhu uga baxaan gurigaaga oo taasi sababto in biyuhu si aan loogu talagelin inay ugu daataan guriga deriska ah taasi waxay dhalin kartaa cabasho laakiin waxay mar walba ku xiran tahay daruufta guud ee arrintan ku dhacday professor McDonald's ayaa sharaxaysa mar kale
Other examples have been keeping animals that attract flies. I mean, obviously, this wouldn't be the case if you...
Tusaalayaasha kale, waxaa ka mid ah inaad guriga ku haysato xayawaan soo jiita diqsiga. Dabcan taasi dhib ma leh haddii aad baadiyaha ama meel beera aad degan tahay. Laakiin dhib baa ka dhalanaya haddii dadku degan yihiin xaafadaha caadiga ah. Waxay wax walba ku xiran yihiin heerka raaxo iyo xasilooni ee aad ka filan karto xaafadda qofku degan yahay waana shuruud muhiim u ah in dacwadu macquul tahay iyo in kale in muranka deriska lagu dhameeyo maxkamad waa inay noqoto meesha ugu dambeysa dacwo qarash badan ayaa ku baxa waqti badan ayaa ku luma waxay keeni kartaa nacayb u dhaxeeya labada qof ee muranku u dhaxeeyo kahor inta aadan tallaabo sharciya qaadin qofka deriska kula ah si toosa ula xiriir haddii taas aad xal ku weydo
dhexdhexaadin raadso taageero ayaad ka heli kartaa hay-adaha dowladda sida xarumaha cadaaladda bulshada. Professorad McDonald ayaa mar kale sharaxaysa.
Generally speaking, I think it's a good idea to write a courteous note to your neighbors so that you have proof in writing that you have
marka guud ahaan loo hadlayo waxay ila tahay inay fikrad fiican tahay in qoraal xushmad leh aad u qorto deriskaaga si aad caddayn ugu hesho inaad deriskaaga la socodsiisay dhibka aad ka tirsanayso. Taas ayaa mar walba ah waxa ay tahay in tallaabada ugu horreysa ay noqoto in laysku dayo in lala socodsiiyo qofka deriska ah in dhib jiro, fursadna loo siiyo qofkaas deriska ah inuu wax ka qabto arrinta. Haddii xaaladdu ka sii darto ama aysan waxba ka qaban, waxaan qabaa in markaas la doono cid markaasi inay dhexdhexaadisa. Melissa Hayley waa madaxa adeega xal u raadinta khilaafyada oo fadhigeedu yahay Canberra, waana hay-ad aan faa'iido doon ahayn oo dadka dhexdhexaadisa. Waxay sheegtay in dadka muran deriska la kulma ay dhexdhexaadintu faa'iido badan u tahay marka loo barbardhigo qaababka kale ee lagu xalliyo murankaasi, sababtuna waa in nidaamka dhexdhexaadinta ay ku jirto in la ogaado waxa muranku yahay lagana caawiyo labada dhinac inay fahmaan sababta marka horeba uu murankani u soo baxay. Waxay sidoo kale ka caawisaa derisku inay ka wada hadlaan sida khilaafku labada dhinac u saameeyey iyo sida loo xaliyo ama in wax laga qabto khilaafyada kale ee mustaqbalka soo bixi kara.
And that then gives all parties real ownership and a real empowerment to want to actually make.
Taasi waxay runtii siinaysaa lahaansho saxa iyo awood ay ku doonayaan in wixii hadda ka dambeeya wax hagaagaan, mana aha wax aad heli karto marka aad gasho nidaam la iska soo horjeedo oo hal qof uu go'aan ka gaarayo wixii la hor keenay. Dhinacyaduna iskhilaafkan aysan xallin karin. Miss Hayley ayaa sheegtay in niyad wanaag iyo rabitaan lagu xaliyo khilaafku ay shuruud u tahay dhammaan dhinacyada si xal loo gaaro. Waxaa sidoo kale caadi ah in dadka kale oo aan ahayn kuwa khilaafku tooska u khuseeyo ay ka qayb galaan dhexdhexaadinta, sida caruur qaangaara oo waalidkooda oo da'ah caawinaya. Marka xal noocee ah ayaa lagu gaari karaa dhexdhexaadinta.
Whole process of mediation brings you up to an end point where you can start negotiating and actually.
Nidaamka dhexdhexaadintu wuxuu ku geynayaa dhammaadka oo ah inaad bilowdaan wada hadal oo aad isku afgarataan natiijada ka soo baxda wada hadalkaasi. Waa inaad adigu qortaa in la wada leeyahay natiijada iyo waxa dhacaya wixii hadda ka dambeeya. Haddii marka koowaad la xallin waayo, waxaa dhici karta in loo baahdo in mar kale ama mar labaad la isugu soo noqdo dhexdhexaadinta, sababtoo ah waa inaad macluumaad dheeraada la timaado. Haddii taasina xal lagu gaari waayo, markaas waxaa bilaabmaya nidaam laysaga soo horjeedo. Khilaafyada derisku waxaa dhici karta inay noqdaan kuwa dhib badan marka ay ku lug leeyihiin dad dano kala duwan wata ama leh. Tani inta badan waxay ka dhacdaa marka dadku ku nool yihiin guryaha dhaadheer ee abartamentooyinka ah. Markii Chaminda Karimetidua uu ku noolaa Sydney, abartamente uu deganaa waxaa biyo uga soo da'een baalkooniga deriska. Maalin maalmaha ka mid a ayaa baaritaan la sameynayay iyada oo aan digniin dadka loo dirin ama loo sii sheegin dadkii kale ee deganaa dhismaha. Baaritaanka waxaa ka mid ahaa in dareere lagu shubo baalakooniga. Ma ahayn dareero dhibaato keenaya oo ama sun ah, laakiin midab guduudan ayuu lahaa. Marka maalin ayaan guriga nimid annagoo shaqo ka nimid, waxaan aragnay saqafkii oo guduudan. Dareere guduudan ayaa ku soo da'ay saqafka oo guriga kale ee deriska nala ah ka soo da'ay. Waan baqanayba, maynaan hubin waxay yihiin, waan argagaxanay. Mr. Kiriwatudua ayaa sheegay inuu la xiriiray maamulka dhismaha markii hore, laakiin wuxuu sidoo kale tala weydiisay hay-adda xuquuqda macaamiisha ee la yiraahdo New South Wales Fair Trading ee gobolka New South Wales. In xal la helo dhib badan ayaa lagala kulmay. maadaama dariskii baarayay biyaha ama dareeraha daadanaya uu xubin ka ahaa guddiga maamula dhismaha. Inkasta oo ugu dambayntii magdhow laga siiyey khasaarihii gaaray, Mr. Kiri Watudua ayaa sheegay in waqti dheer ay qaadatay.
The agency didn't know who initiated it. It was one of the members of the strata committee, and because of that, the agency could not give out notice to the tenants, and then the agency had to track down. Basically,
hay'adda maamusha dhismaha ma ay ogeyn cidda bilowday dareerahan, wuxuuna ahaa qofku mid ka mid ah guddiga dhismaha. Maadaama aysan hay'addu u digi karayn dadka meesha degan, waxay noqotay in hay'addu raadiso cidda ka mas-uulka ahayd dareeraha oo ay tahay inay sameeyaan khasaaraha ka dhashay. Waxay qaadatay ku dhowaad 3 bilood bilowgii ilaa dhammaadkii, laakiin ma jirin cid qaadatay mas-uuliyadda iyo sida wax u dhaceen. Laakiin waxaa laga dhaxlay in xiriirka dadka iyo guddiga u dhexeeya la hagaajiyo si markaasi haddii wixii hadda ka dambeeya arrimo noocan oo kale ay dhacaan xal loogu helo. Melissa Haley ayaa hoosta ka xariiqday in haddii la xalliyo khilaafka u dhexeeya dad wada degan hal dhismo, ay tahay in la gaaro go'aan sidii dhacdooyinka mustaqbalka sidoo kale lagu xallin lahaa. Laakiin muran hadduu dhex maro deriska, meesha ugu horreysa ee lala xiriiro waa dowlad deegaanka xaafadaada si aad u hesho macluumaad iyo ciddii kale ee ay markaasi kula xiriirin lahaayeen.
Councils can usually direct you to a place to go and seek assistance. There will be mediation.
Golaha deegaanka xaafadaada ayaa caadiyan kuu diri kara meesha aad caawimaad ka heli lahayd. Waxaa dalka oo dhan ka jira adeegyo dhexdhexaadina oo qaarkood gooni loo leeyahay, qaarna dowladdu ay maalgeliso. Kuwaas ka sokow waxaa kaloo jira adeegyada gargaarka dhanka sharciga lacaglaanta ee legal aid ka la yiraahdo. Waxaa jira hal tallaabo oo aad u sahlan oo qof kasta samayn karo si looga hortago muran ama khilaaf dhex mara dadka deriska ah.
My number one thing that I always say to people is go and introduce yourself to your neighbor as soon as you move.
Middayda koowaad ee aan mar walba dadka u sheego waa inay deriska u tagaan oo isbaraan dadka deriska sida ugu dhaqsaha badan marka ay xaafadda soo degaan ama derisku uu soo dego. Macnaheedu ma aha inaad saaxiibba aad isugu dhow noqotaan, laakiin inaad isbarto runtii wax weyn ayay waqtiga dheer beddelaysaa, ayay tiri.
Halkaad qadarkaas xayisiinta iyo warbixintii ka horreysay kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Haddana waa qaybtii labaad ee barnaamijkii barashada afka Ingiliishka ee S B S Learn English. Qaybtan maanta waxaa looga hadlayaa sida ugu fiican ee si edaab leh aad u diido casuumaad lagu fidiyey. Matalan, haddii qof uu kugu casuumo aroos laakiin aadan doonayn ama sababtay doontaba ha noqotee aadan tegi karin, sida ugu adaabsan ee markaasi loo diido casuumaad lagu fidiyo. Haddana waa qaybtii labaad ee barashada afka Ingiriiska.
Hello, and thanks for joining me for the second episode of Learn English. My name is Josipa.
Hello.
Hi, Josipa.
How are you?
Hi, hello.
Hi.
Hello.
I have invited some friends to help us learn some expressions we might find useful during the upcoming holidays. When I arrived in Australia, it was during the festive season, and I'll never forget how strange it felt. For someone coming from Europe, December was always the month when I would put on extra layers of warm clothing. But in Australia, I was walking around in thongs looking for a summer dress for the New Year's Eve celebration. I have to admit, it felt a bit strange at the beginning. Outside was boiling hot, but shops were full of Christmas decorations with pine trees, fake snow, and fake winter wonderlands. And then there was Santa Claus. I mean, the guy was wearing shorts and thongs, and in some shops he was even riding a surfboard. He was definitely not the Santa I knew. But what Santa wore didn't actually matter, because I was happy to be here, and it felt like I was turning over a new leaf. Wait, I hope you don't think I'm talking about reading a book.
No, Josipa, to turn over a new leaf means to start something new and fresh.
We can also use this expression if we want to say that we are going to start behaving in a better way.
Thanks, Minyu and Allah. Looks like my colleagues are very keen to help. Minyu is from SBS Chinese.
Hello.
And Allah is from SBS Arabic.
Hello.
So, where was I? Oh, yes. Let's use this new expression in a sentence. I know. In 2022, I promised to turn over a new leaf by watching less television. During lockdown, I watched a lot of TV crime shows. I knew that I should be working, but it was my guilty pleasure. Guys, do you know what a guilty pleasure means?
It's something we enjoy doing, but at the same time, we are not proud of it, so we feel guilty.
Maybe we would even be embarrassed if other people found out about it. I have a friend who enjoys reading gossip magazines when she is alone at home. She doesn't want anyone to know about it because she feels guilty about reading such things.
And I know someone in office who likes to eat chocolate when she thinks nobody's watching.
Okay, Minyu. I admit that I have more than one guilty pleasure. I mean, who doesn't? Come on. We all have them. Have a think. What's yours? By the end of this episode, I would like you to learn how to say no to your guilty pleasure. No, I'm just joking. I can't help you with that. That's entirely up to you. In this episode, we are going to talk about how we can say no to an invitation to go somewhere where you can't or you don't want to go.
What?
Why did she choose this topic?
I know. You must think something is wrong with me. New Year's Eve is around the corner, the COVID restrictions have eased, and here I am trying to learn different ways how to say no to a party. But that's exactly why. We have too many options. Everyone around me has different plans to celebrate the end of this year and the beginning of 2022 with a bang.
Maybe she needs to explain that doing something with a band means to do it in a way that is very exciting, dramatic, and that doesn't necessarily include fireworks or parties.
Yeah, some people come into the room with a band, like my brother, who can't ever do anything quietly. You can do many things with a band, like start a career with a band if you get a great job, or improve your speaking skills with a band. With this lesson, as soon as Yusiba gets to the point.
Look, my point is that I do have friends in Sydney, but not that many, and my family is overseas. And still, I got invited to 3 different parties. Now you see why I will have to say no to some of my friends. I'm sure some of you feel the same way.
I don't.
Me neither.
Guys, not helping. Okay. I realized I'm not the only one with this problem while speaking with my other friends. And some of them use the really interesting expressions to say, no, I can't go. Because in Australia, it's important to be polite and a bit sorry when declining an invitation. Otherwise, we might hurt our relationship with the other person or offend them. And we don't want to do that. So let's hear what some of my friends said. And after you listen, we'll explain each of the new phrases they use. You can read along with the transcript on our website if you like.
We have a tradition of going on long hikes on New Year's Eve with my sister and her family. Unfortunately, this year we'll have to take a rain check because my husband hurt his ankle while gardening. Looks like we'll just stay at home, grill some prawns on the barbie in the backyard, and enjoy the fireworks on television.
My company is organising a big party, and although there are COVID-safe measures in place, I still don't feel comfortable being around that many people. So I explained it to my manager, and I said, I hate to turn down the invitation, but I live at home with my granny, and I don't want to take the risk.
Friends from my mosque said that Mrs. Macquarie's Point is the ultimate New Year's Eve location. It offers amazing views of Sydney Harbour, the Opera House and the Harbour Bridge. But during the lockdown, I didn't work much and the tickets are so expensive. So I had to tell them that I'm very sorry, but I won't be able to make it because I can't afford it.
Well, I promised my son we'd go and watch the 9 o'clock fireworks. So when our neighbours invited us to their New Year's Eve party, I had to say, mate, I'd love to come, but I'm already booked. And then I explained about the promise I made to my son.
Waxaad dhegaysanayseen waa SBS Learn English qaybtii labaad. Aad bay intaas uga dheerayd, marka waxaad inteeda kale ka daalacan kartaa ama ka dhegaysan kartaa websitekayaga oo ah www.sbs.com.au/somali. qaybihii hore iyo kuwa kale sidoo kale halkaasaad ka dhegaysan kartaa oo aad ka baran kartaa af Ingiriiska iyo weliba daruufaha iyo xaaladaha kala duwan, kelmadaha iyo erayada iyo loo markaasi loo isticmaalo. Waxaanu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacaddeenni caawa wararkana waxa ugu waaweynaa. Xogeeyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa la kulmay wadahadalna la yeeshay wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Penny Wong iyo wasiirka gaashaandhigga Richard Miles. Kooxaha u ololeeya bii'ada iyo caafimaadkuna waxay soo dhaweeyeen dowladda gobolka Victoria oo ku dhawaaqday inay mamnuucayso in dhismayaasha cusub ee dowladda iyo guryaha cusub la geliyo gaas marka la gaaro 2024, iyadoo gobolku waa Victoria uu doonayo inuu gaaro yoolka ah in gabi ahaanba wasaqda hawada lagu sii daayo qiiqa eber ay noqoto markii waqtiyadaasi la gaaro. Laba qofna waxaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, laba diyaarado yaryar oo isku dhacay gobolka Queensland. Taageerayaasha Nikki WikiLeaks aasaasay Julian Assange waxay dowladda Australia ku boorinayaan in wasiiradu markaasi ay muujiyaan dadaal ay ku doonayaan in ninkaasi la sii daayo inta ay la kulmayaan dhigooda Mareykanka ee dalkan Australia markaasi jooga. Nin lagu soo eedeeyay dilka gabar dhalinyara gobolka Tasmaniana maxkamad ayuu ka soo muuqday Christopher Jordan oo 36 jira oo deganaa magaalada Scottsdale ee Launceston u dhow, ayaan isagu maxkamadda u sheegin inuu qiranayo dembiga ah in markaasi lagu eedeeyay dilka gabadhaas iyo in kale. Idaacaddeenni caawa oo jimcaana intaasan ku soo gebagabaynaynaa waa inuu toddobaadka dambe haddii uu eebba idmo.
Waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.